mbongamusic.com. Ipina za mbonga.
2.8 with tequila chani.
DJ
Cheweni Stoney. Naikala pente kwala. Ni msoja naikera neke pala. Venelu na chwale fanya keba pala. Teleza ela wena mambala. Cause JP I'm a full time hustler. Luma place to wona kitu makansela. Worldwide jikio na ye ni kantela. Nicheza za niti akikuli na mpontela. Luna kulukala lwa kupacha neke hotel. Kukufasto mbokono chwale kukulifela. Outa konswa nela kuziva zotela. Otherwise wena wai kwinela mabotea. Kime long boat na nyani speed boat. No wonder ni shombaka soma pancha bukiti. Utwevo koko na lebo wanu amfit. Two boy deki crew lwa kupunya siviti. Boom! Yangu maza
Junia Sims na kuona Rex DST Peter Drake na kuona Rap Kitty Remy Kere Wabambaro tilenge za popoli kota. Va nekele ni kwa matota. Nagona kushiba makofi ni nge ni trota. Wawa umara baba tiro kuza na trota. Unikene chwa nge putula mwana usachepeti haikombeleze. Kuna mwendi kumina ukachapeti. Marapa wawa mubase vapuya na vachopeta. Kikilikota basawa na ntawai. Kimite wova ni sawa na ntawai. Hoti chwa na kutina king ntawai. Vakata vela mwendi ntawai. Yeye ni vata kuwa kenila ya puri stylo. Nisika fosa kalefani upuleli tailo. Kubea fela vesi mala pali pila elo. Lafie ni pila kame kikara kia elo. Wona vafana mo vachepela. Malapa inge misima wona moni vayepela. Keni filika na chole vafana vayefela. Yeah, chaos da kuwona.
Exclusive design.
So msika utuwa kale hai. Simba swe Yangulike.
Mwasi utuwa Welesi.
Wana yaka kona waka musio. Ni yaka mulilo nkuga siela musio. Va niva file mutio. Seva kabuzanga fela fuleva kingi mutio. Kina ya bulozi kiyo.
Maji
fela luvaduva kalenda. Vafafasi na nifalenda. Kino tiriti no sarenda. Imagine no jezi no karenda. Kwanu kwa libonda kimama dakesi. Alulike na wangano makesi.
Yawa
wanu na wapanga magaizi yeah. Noti ya makembo makajeti,
makajeti.
Yale yeah. Ya kulambi wakimadeti. Banana kubaniru na vae kukwanga besti mabiti. Vae zanga celebrate. Ya kanjo ya fakise. Sise shatama senika lua fakise. Esi JC forever. Aba hala.
No way out. Gra gra Sky Oje Super Boys. Yes, be a got you, yes, D. Okay, let me unpack it. Little nimi tube enge, little amanaiko. Kona nitiani kutumba nge phone iPhone. Nifetia ula mpumbule mavesi. Nifetia ula malapa vapumbule yo mtu na kono ni weight 50kg. Nicha malapa enge mweni chila vimachi yeah. Nizi hot jinge lambu mbili zazi. Nipangile lila tiange speaker yaka. Kina yako yova wapili kuhata falizazi. Mtu ni mtu unanini wae mkua. Ulozi ni kabu yemela kubu ya kubu kuwa. Mwana eni mateni vache kafela malapiti anivea vesi malapa keva vea mapiti.
So boys MJ my presidential. Hey, let me get one more time what yeah. 90 de masa fae kala vuzi. Hey, kimani munge ndenge ya la vuzi. Hey, wavona moti serize kozi. Kachekona bapunya ni malani ya la vuzi. Hey, nanyani wa west ni gazi. Game wa fede dro konji kuye wana gazi. Si mche, mole na wakazazi. Yaka nikona konja ya kata melalizazi. Andikale udwa seli momo nikalela. Andikale keche si mche kisikamela. Andikale mokete masa efa ukanyela. Andikale mateke mukusi ya mpalelo.
It's me again, T-Plexi, na yaka West Regent, T-Petrel, yeah, at naita mazombo van kena mwangoma. Sichava kutoni vua inge nyukama. Nipangile levizo inge vene mushila. Nivua rifarapo inge ya kata usepula. Anina mabreki na inge kochikala. Nisfo yoyo inge ya musia litala. Anina nako ya kuipe ya fahai. Nipe lenye manape nipe umai. Simple by looking ini kazi zifameto. Kiobu zevingi ni kangana kamkuto. Risi ye we avoiding fake friend. Fake geuzi ni fake manazi behind. behind. I can't waste my time to run and BS. I go straight forward, I need the revenge. Consider me to be your highness. Deep legs, the king of Vesi. Anina nako ya kuweza compete. Yes, naziva ya ni challenger ani fiti. Mwindi zi sili kwa nuki mashiata utifarapu. Wo president vachia salute. Yeah. Deep legs.
They call me Scott Vega, KZ Kid, the big great machine. Yeah, super boys, bakulu bez. Let's go. Yeah, I'm coming hot like October. My number one corner fan toba. Malapazi kau fela keva toba. Keleva ikalelo masweva. Yeah, bali mchayo masweva. Yeah, ani offer down inge muvu. Malapazi kau fela fa muvu. Kukwani, sokuna mukwani. Anikona nini mina nge matokwani. I got a talent, apena nitokwani. Yeah, anio madrama noche komediani. Kuti marapanga kima komediani. Kuna mafanzi vatezi inge munda. Marapazi kafelani atezi fanunda. Wamama zoyaka ingenda. Watisti kona lili maganda tengenda. I'm here to show you how the game should be. Everybody know that I'm the one should be the winner of this cipher. I don't care my nigga if you won't choose me. Yeah.
Thehouse.com.a.
Download it at bongamusic.com.